Blog Talk Radio. Blog Talk Radio.
Ah. Radita Huka ijwi ry'urunyarwanda ivugira Washington DC muri Amerika. Banyarwanda, banyarwandakazi, turabaha ikaze aho muherereye hose, turavuga abari Kigali mu Rwanda, turavuga abari Bruxelles mu Bubiligi, turavuga abari London, turavuga hano muri Amerika, Canada, Australia, namwe mwese mudukurikiye ku mbuga za internet tutazi aho muherereye. Turabaha ikaze rero hano kuri Radita Huka. Tubifuriza kugira icyumweru cyiza ndetse n'amahirwe n'imigisha bituruka ku Mana. Ibiganiro byacu by'uyu munsi biratangiye. Nkaba nongera rwose kubabwira nti mwishyire mwizane hano kuri Radita Huka, muze mwifatanye natwe mu biganiro tuba twabateguriye. Akenshi ibyo biganiro dutegura biturutse ku bitekerezo byanyu. Uyu munsi rero turavuga ku bitero bya FDR cyangwa byitirirwa FDR bikomeje kugaba mu Rwanda. Umunyarwanda aribaza ati ese koko FDR yabifite ingufu ku buryo yatera u Rwanda? Abandi bati ni ikinamico rya Leta ya Kigali. Musubize amaso inyuma murebe Perezida Kagame ibyo akoresha mu kuyobya uburari, mu kuyobya Abanyarwanda kugira ngo ibyo ashaka kugeraho akomeze abigereho. Abashyitsi b'uyu munsi nifashisha rero ndi kumwe na Teobald Rwaka. Teobald Rwaka, uranyumva?
Ndakumva Bwana Serge.
Urakoze cyane. Bwana Noble Marara, uranyumva?
Yego, ndakumva.
Mwese murakaza neza kuri Radita Huka. Ndabifuriza icyumweru cyiza aho muherereye ndetse n'imiryango yanyu. Reka dutangire ikiganiro. Mu minsi ishize na konta nuvel karega shize ni mu byumweru bibiri cyangwa bitatu, twumvise amakuru yatangajwe na Leta ya Kigali avuga ko ingabo za FDR zaba zarateye igihugu cy'u Rwanda. Ariko aya makuru na mwarayakurikiranye, kuko mukurikirana amakuru y'u Rwanda umunota ku munota, cyane cyane navuga nk'umunyapolitike Teobald Rwaka, nawe Bwana Noble Marara, uri umunyamakuru wigenga ukunda kwandika ku nkuru zitandukanye. Si n'ubwa mbere uje kuri Radita Huka, Abanyarwanda barakuzi. Iki gitekerezo rero narabifuriza, ndavuga ntimuze mwegere muganiriza Abanyarwanda. Muri iki kiganiro ndagira ngo mbabwire ko ntawe dushyigikiye, ntawe turwanya. Ngiye ku giti cyanjye, sinzi ufite ukuri, sinzi ubeshya, sinzi n'unaha kredi mu byo ari buvuge, ariko ndagira ngo mumfashe tuganirize Abanyarwanda, tugerageze gusubiza Abanyarwanda bimwe mu bibazo bibaza, tugerageze kureba umurongo twafata, twungura muri analysis zacu, tureba neza kuko icyaba cyishe inyuma. Mu gutangira ariko reka ntangire Bwana Teobald Rwaka, Abanyarwanda barakuzi ubwo wakoraga mu gihugu cy'u Rwanda, Abanyarwanda barakuzi uri ministeri ukorera igihugu cy'u Rwanda. Ndagira ngo nguhe ijambo utangire wibwire Abanyarwanda mu magambo y'incamake, wibwire n'ababa bakwibuka n'abatakwibuka ubibwire mu magambo make. Bwana Rwaka, ijambo ni ryawe.
Urakoze Bwana Serge. Nitwa Rwaka Teobald. Nibyo koko mu Rwanda hariho abanzi, hariho wenda n'abanyibagiwe, ariko birumvikana kuko hashize igihe imyaka hafi 11 mu buhunzi, birashoboka ko abantu bakwibagirwa. Ariko kandi jyewe ndi umunyarwanda wavukiye mu Rwanda, ndahaba kugeza mu mwaka 2001 ariko nahunze. Muri icyo gihugu nahabaye nk'umunyarwanda nk'abandi, nakoze imirimo isanzwe mu gihugu, ariko cyane cyane nkorera imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ariko nkora n'imirimo ya politiki mu ishyaka riharanira demokarasi ya gikristu PDC. hanyuma nza koko no gushingwa imirimo mu rwego rw'igihugu, umurimo ukomeye werekeye umutekano mu gihugu, guhera mu mwaka 2000 kugeza mu mwaka 2001, ari naho nahunze nkaba mba hano muri leta z'ubumwe za Amerika muri leta yitwa New Hampshire.
Urakoze cyane bwana Rwaka, ariko wanakongeraho kuri mu bamwe mu bashinzwe ishyaka rya CNL Intwari niba nibeshye, sinzi niba ari cyo wabwira abanyarwanda kugira ngo bamenye neza uri we.
Nibyo koko, hano hanze ndi mu ishyaka CNL Intwari riyobowe na General Habyarimana, ariko n'abandi bari muri biro politike si ngombwa kubavugira hano, ariko benshi bamwe bagiye babamenya ubusage tubashyira tubavuga mu matangazo anyuranye. Nkaba rero muri iryo shyaka ndi vice president, nkaba n'umuvugizi waryo.
Urakoze cyane bwana Theobald Rwaka. Bwana Noble Marara, nawe ndakuzi kandi ukunda kudufasha kuri Aditahuka. Abanyarwanda barakuzi, abanyarwanda bagukurikira cyane cyane mu nkuru zawe za Captain ukomeza gushyira mu kinyamakuru Inyenyeri News. Mu magambo y'incamake, gerageza wibwira bakumva ababa bakuzi barakwibuka, ariko hari n'abatakuzi wenda bakumva ari ubwa mbere.
Njyewe nitwa Noble Marara. Nkaba mbanza kugukosoramo gato inyuma aho ngaho, ntabwo ngenda umunyamakuru, n'uwo mwuga ntabwo nawigeze, nta n'ubwo nzi abanyamakuru ukuntu bakora, usibye yuko nk'uko wabivuze nyine hari inyandiko njya nandika zikanyura mu kinyamakuru Inyenyeri. Ubundi njyewe nabaye i Rwanda nk'umusirikare, hanyuma nza guhunga, ubu nkaba ndiye mu Bwongereza nkora akazi k'ubuganga. Mbanze rero kubashimira kuba mwongeye kuntumira kuganira n'abatwiteze amatwi, ubundi nkaba nanasuhuza Rwaka Theobald. Nanashimishijwe n'uko angiza amahirwe yo guhura nawe kuri iki kiganiro.
Urakoze cyane bwana Noble Marara, ubwo mba nibeshye gatoya bitewe n'ibyinshi bari mu mutwe, ariko reka dutangire ikiganiro. Mu minsi ishize rero nk'uko nabivuze, muzi neza ko mu karere k'ibiyaga bigari mu karere ka Goma imirwano irakomeje. Ubwo twavugaga mu gihe gishize ko umutwe wa M23 wari wafashe Goma, ndetse na raporo z'impuguke zigakomeza kugaragaza ko igihugu cy'u Rwanda cyihishe inyuma y'ibitero bigabwa hariya mu karere k'ibiyaga bigari. Twakoze ibiganiro birambuye hano kuri Aditahuka, tugaragaza uruhare rw'intambara, tugaragaza n'uburyo leta ya Kigali ifitemo inyungu, ndetse ari n'intambara ya leta ya Kigali. Turavuga tuti kuri Aditahuka ntabwo dutinya kuvuga uko ibintu biri, reka tujye tuvuga uko ibintu biri. Iyi ntambara ni leta ya Kigali ishoza ku gihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro ya Demokarasi ya Kongo. Muri iyo minsi tukivuga ayo makuru rero, habaye n'icyo nakwita ibindi bitero byagwe ku butaka bw'u Rwanda aho mu Ruhengeri. Icyo gihe rero leta ya Kigali yavuze ko umurwi wa FDL wambutse ufite intwaro ziremereye zikomeye ukagaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Abavugizi b'ingabo z'u Rwanda ndetse na minisitiri w'ingabo z'u Rwanda bagiye ku maradiyo n'amateleviziyo bavuga ko ibyo bitero bitazagira icyo bihungabanya ku busugire bw'igihugu cy'u Rwanda. Bavuga ko bazabirwanya bakabihashya, bavuga ko nta na rimwe bazatuma FDL igira icyo ikora ku butaka bw'u Rwanda. James Kabarebwe yarivugiye ati FDL ntishobora kumara n'isa ku butaka bw'u Rwanda, ahumuriza abanyarwanda ababwira ati mwihangane mutugirire icyizere, ibyo bita FDL nibaringa ntago bizagira bibaho n'umunsi n'umwe. Reka twe twumve amakuru yavuzwe ku kintu cya FDL maze dutangire ikiganiro tubaza ibibazo nyamukuru by'uyu munsi.
Ibyo ingabo za FDL zanga bibitere zo mu Rwanda, usibye ko ibyo by'imibare ingabo z'u Rwanda zivuga babonye akanya ko kubibara kuko bari kwirukanka igitero cyo twara Kigali.
Mwakigabyaga na he?
Mu cyahoze ari komine ya Musura na Rwererezi muri Prefecture ya Gitebe. Yahoze ari Prefecture ya Gitebe.
Ni muri ino mirenge ya Cyanzarwe na Bugeshi igisigaye cy'u Rwanda kivuga?
Tuzi yuko ari muri Rwerere no muri Musura, kuko uko bahinduye amazina twe tumaze igihe hanze ntabwo tubizi.
Bavuga kandi ko mwateye muturutse ikibumba mukanyura mu birunga, nuko byagenze?
Ibyo bavugerega ni ibyo bibwira, aho twaturutse iyo bahamenye nyine baba baradukumiriye, ariko ko baba baratumwe bakabona turimo nuko ubwo batazi iyo twaturutse. Impamvu ahubwo wambaze uti kuki mwateye, ubundi kuva muri 2005 twe twavuze yuko duhagaritse ibitero ku Rwanda dushaka yuko ikibazo cy'impunzi n'ikibazo cya FDL gikemurwa
binyuze mu nzira y'ibiganiro kubitege rero u Rwanda rwakomeje kubyanga ahubwo gukomeza kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Congo ingabo zo guhiga impunzi ubu noneho bigeze mu mwaka 2011 birakabya bafata imitwe y'abanyekongo bohereza mu ingabo ubu guhera mu kwa 2011 kumwaka ushize bari guhiga impunzi bari kwicanira ngo twagiye tubivugana barazishe muri
ibyo nta twabisubiramo uko habayeho ni na za operasiyo nyinshi zo guhiga abarwanyi ba FDLR ariko icyo nagarukaho ni uko baza nti ko ONU mu cyegeranyo heretse gusohora yavuze ko ingufu zanyu zagabanutse kandi akaba ashize imyaka 10 nta gitero mugaba ku butaka bw'u Rwanda izi ngufu mwazivanye he kugira ngo noneho mugabe igitero ku butaka bw'u Rwanda
byandikwa ni byinshi ukuri na kokora hari kandi kwigaragaje nyine ahubwo nyine nashaka gusobanura ko impamvu noneho twarinze kubyo twavuze
oya banza umbwire zino ngufu hano mwazivanye
ingufu twe kuzisanga mu ibyo bavuga ngo ingufu zari zaratulangira yinjira mu nyine ibyabaye izo byerekanye yuko byatwibeshyeho
none bane basitire batandatu banyu igisibiro cy'u Rwanda kivuga ko cyishe nibyo
nibo bavyivugira ubwo se ejo ko twafashe imbunda 21 ubwo twagiye gutakaza abantu bangana gute dufata n'imbunda zingana gutya ahubwo nabo mubabaze abo batakaje ibikoresho batakaje
bavuga ko ntabo batakaje bavuga ko bafashe abantu banyu babiri kandi bakanabanesha
kukubwira ko twabambuye imbunda zirenga 21 harimo ebyiri zikomeye ubwo se twazambuye abantu batigara ari bazima
ubwo mwahise musubira inyuma mujya muri Congo kuko gisiga cy'u Rwanda kivuga ko cyabanesheje
ibyo ni by'u Rwanda ruvuga ni by'igisirikare kivuga ariko siko bimeze kuko n'ubundi imirwanira cyakomeje
aho ngaho muri Rwerere
birakomeje muri perefegitura ya Gisenyi nkuko nakubwiye
ni ukuvuga rero ko mugifite abarwanyi ku butaka bw'u Rwanda ku bantu bazi aho umupaka w'u Rwanda na Congo uri murabona ko hariya za Kibumba hari ku mupaka hagenzurwa n'ingabo za M23 aho mwabashije kuhaca gute kugira ngo mwinjire mu Rwanda
ibyo nyine ni ibanga rya gisirikari ahubwo nyine wababaza abo ngabo bavuze yuko bari baratumishije basurangije nyine bakaba biyemerewe ko nyine twanateye tukarwana noneho mukababaza mutisi nyine byagenze gute ngira ngo icyo ni ikinyuma nyine basanzwe bavuga
Radita Huka ijwi ry'Urunyarwanda ivugira Washington DC muri Amerika uyu ni umuvugizi wa FDL La Forge fils de Bazeye sinzi niba iyo interview mwarayumvise kuri BBC bwana Noble Marara niba iyo interview yumvise cyangwa warabashije gukurikira ibi bitero bya FDL bivugirwa ku Rwanda ni iki watubwira waba warukuyemo cyangwa ni iriye somo wumva wo gushakana n'abanyarwanda
birashimishije cyane kuba ufite iyo clip abaduteze amatwi nandi bwanjye tukaba tubashije kuyumvira hamwe ntabwo byoroshye cyane kugira ngo wiyumvishe ko icyo ari igitero cya gisirikare gifite impamvu gifite aho gituruka gifite n'abantu bakiri inyuma bafite impamvu zisobanuka bashobora gusobanurira abanyarwanda FDLR nuko bo twese tusanzwe tubizi ni umutwe w'inyeshyamba zikomoka mu zahoze ari ingabo za leta bamwe mu baziyoboraga bakaba ubu ngubu bari muri leta ya Kigali bakorera leta obviously ya Kigali uwo nguwo urimo kuvuga aravuga yuko ngo ari umuvugizi wa FDLR ariko kandi nk'uko umunyamakuru amubajije biratangaje cyane kuba baragabye igitero aho ngaho ayo mazina avuga ngo ya kera n'ay'ubu ngubu ni mu Rwanda babanje kugaba igitero hariya hino ya za Goma bahise igitero cya mbere icyo bavuze icya kabiri nacyo bakigaba ahagana muri za Ruhengeri kandi mu minsi yegeranye cyane leta ya Kigali nk'uko tubizi nyakubahwa Perezida wa Repubulika ubwe yakomeje kuvuga kenshi ko nta sasu rizigira rivugira ku butaka bw'u Rwanda avuga ko igihugu cye gifite ingabo zizajya zisanga umwanzi aho ari ubundi nkuko komeza no kubisubiramo ya Rwanda rwakomeje gufasha M23 na CNDP-CERA kugira ngo bakomeze kubungabunga umutekano wabo. Ibyo byose biranditse bifite evidence zibikuriyewe n'amategeko mpuzamahanga yarabyakoruvinze. Izwi rero kuri ibi bitero uragenda ukareba ibintu bigenda biba buri gihe iyo Kagame afite ikintu yitanze. Uribuka ko General Kayumba agihunga hashyikaga amagrenade mu mujyi wa Kigali. Ayo magrenade bakayishyirira FDR bagafura ko n'abasore bakavuga ko ngo ari aba FDR bafashe. Hanyuma bavuga bati Ingabire bamufungiye mu rugo bagatsinda indi grenade. Ubwo igihe bavugaga hano Rwanda ni ngo hari abagabo bari bavuze ko ngo bakoze genocide leta hanyuma bimana bahise bavuga ngo muri ambasade ngo bari bahateye grenade. Ibyo bintu byose rero igihe ukabireba ukareba n'ibi bitero bitirira FDR igihe byabereye n'ibyari byabaye Kagame bamwambuye amafaranga hirya no hino bamubwiye yuko bagiye kumufatira ibyemezo imanza kubera ibibazo bya Kongo. Ukareba n'ibyo bitero uwo mugabo avuga ngo bakoze ngo kandi baracyazi ubutaka bw'u Rwanda ngo intambara izakomeza igisenyi. Ukareba itangazamakuru muri iki gihe ukuntu rihagaze ku buryo mu Rwanda hari itangazamakuru, hari Abanyarwanda bafite interineti bafite ibintu byose muri gisenyi na Ruhengeri bashobora kukugezaho iyo ntambara avuga n'ibikomeje. N'iyo Leta y'u Rwanda yabahishe iyo ntambara nta kuntu twaba tutabije. Ibyo rero iyo bigereranyije n'ibikorwa bya FPR n'ingabo za FPR ku zagiye zikora kuva mu mateka, ukareba abantu bagiye bava ino muri FDR gusa baza muri FPR bagakorana nayo, ukareba nibura yewe na mbere y'uko FDR ribaho abantu bari baravuye muri Leta Habyarimana baza muri FPR amaherezo yabo, usanga itoroshye kuba umuntu dufitero yabyikiza FDR. Ikindi nanone iyo umuntu y'inyeshyamba zirimo gukora operation ifite impamvu, ni ukuvuga bafite inkunzi z'Abanyarwanda zuzuye muri Congo ziri muri ariya mashyamba ifotoriyo n'ahandi, urugendo ruri muri kasafubaka cyangwa kuzagera hariya prosingamatis kandi ishyamba zitandukanye ziri mu kiriya gihugu n'izindi bitoroshye. Leta y'u Rwanda ubwayo yivugira yuko ngo FDR ifashwa na Leta ya Congo ndetse ikavuga yuko bakorana, ariko nta n'ubwo byumvikana kuba inyeshyamba nka FDR zivuga yuko zifite sponsorship ya Leta ya Congo, ariko zikaba nta n'ubushobora bumvikana kuvuga kandi zivuga ko zifite impamvu zirwanya ndetse bakaba bafunguye n'ubundi buvuzi. Ese ibyo nyeshyamba ni ibi kuko zifufu zitera zikinjira mu Rwanda zikaba zivuga ko zifite amasasu ndetse zafite amavunyabiri menshi zishobora kuba zifite igituma zidafata nibura kuri rimwe ngo zihagarare zige zifite impamvu ituma zirukana. Ese n'ibindi zifite ingufu koko ituma zitaboneka n'umuntu cyane kuko ngo zibahangaha ni ndetse reba dimensha isi twabonye M23 ukuntu yagiye yikunzi ibamenyesha FDRi Kagame abana bageranye n'uko barazikurana aho kubinge kugira ngo babakoreshe benshi babakandi bajya ahubwo gufata abayobozi babo bajya ni nabo bakinga nabo bakomerekeza nabo bakomeza kugira ngo bakabunga umutekano cyangwa ngo bajye ngo bakomeze ikibazo cy'iyagaga ati kuri kuri ikibazo cya Kagame kuko n'ibi FPR yitwa abaterori cyarabaye abaterori ati ubu ngubu barabikoze bamaze gutera ubwo muri aka karere n'ubwo twese tubutangarwa n'ibice bimwe n'abagaragara kuvuga ngo FDR ngo yagatse itero kibiri ku cyumweru kimwe ngira ngo ahantu kuva hariya
Dutange opinion zacu ijambo ni ryo rwanda rwaka
ndagira ngo mubwire ko uburyo kiganiro kiyobowe nge ntari kubyumva kuko niba abantu bagomba kungurana ibitekerezo ndagira ngo menye niba turi kungurana ibitekerezo ku mikorere ya FDL kuko gye sindi muri FDL sinanayivugira niba se turi bukore commentaire ku byo uhagarariye FDL yavuze no kunyandiko nanditse icyo gikiganiro cyaba cyumvikana kuko tugiye kuganiraho n'abanyarwanda bakarushaho kumva ibyo
tuvuga none se bwaka twakateho bare kuko tutategereza ngo icyo gihe kigere ahubwo ugahita ugaragaza wategereje wenda icyo gihe tukakigeraho maze ukicira ukizana tukavuga ku nyandiko yawe wanditse tukavuga no ku ruhare wenda ira diskuru yuhagarariye FDL yavuze kuko ibyo bice byose biri buze mu kiganiro ntabwo kirarangira
ariko ntabwo nzi uko icyo turi buganireho kuko niba uvuze uti agiye gukora analysis akavuga nk'iyo mu minota 15 avuga ibintu ngewe numva atari byo noneho ngiye kugira ngo gusubiza umva ni kugira ngo ngiye gusubiza ibyo yagiye avuga turiho abaterana amagambo kandi si cyo ngiye numva ko ikiganiro cyo kimeze
rwaka ntabwo ikiganiro natangiye mvuga nti yaba Noble Marara yaba nawe nta numwe ushyigikiye FDL nta numwe urwanya FDL ni opinion cyangwa ni igitekerezo bitewe n'ibivugwa nkurikije ibyo Noble Marara arimo kuvuga Noble Marara aravuga akurikije ibyo asoma cyangwa akurikije n'ibyo azi n'ubugororangingo arimo kudukorera nawe navugaga nti ijambo ni ryawe noneho kuri ubugororangingo bwa personnel bikurikije no kubyumva
icyambere nzakubwira ko icyo yavuze ngi numva atari nabyo nuko avuga ngo FDL ntakirwanira ibyo ni ibintu bikomeye kuvuga ngo FDL ntakirwanira noneho ukambwira ngo ntayirwanya ubwo se wowe twaganira iki niba FDL ntakirwanira ntituyire iki tuganire ibindi bifite ibyo birwanira ariko Marara mu byo yavuze igikomeye yavuzemo nuko ngo FDL ni inyeshyamba zidafite icyo zirwanira ibyo ni ibintu bikomeye n'abanyarwanda ngira ngo bumve FDL ntabwo ari inyeshyamba zitagira icyo zirwanira FDL ni abanyarwanda bakomoka ku mpunzi zahungiye muri Congo FPR yashatse kurimburirayo izisagutse zishyiramo kugira ngo zirengere zitarimbuka kuvuga rero ngo ntacyo zirwanira kinumva ahubwo ariho gushinyagura
icya kabiri
niba dushaka kuganira kuri FDL nimba muzayihamagare kuko ingingo ifite abavugizi bayo tureke no kwivuga idahari kuko ngewe sini muri FDL sinaje no kwiburanira nyamara ntiyaje kwiburanira nubwo turakora commentaire ku byo uriya yavuze gusa ariko nitujya ngo mu bya M23 ngo tukajya ngo mu mikorere ya Kagame ubwo muri wamagana FPR nayo igira ikivuga ariko niba ari kuri commentaire yerekeranye n'ibyo uriya muvugizi wa FDL yavuze no ku nyandiko nanditse ibyo byo ndabyemera ariko niba ari kugira ngo tujye mu biganiro byateguwe mbere bimeze nko gusoma ivanjiri nge ntabwo icyo kiganiro nakijyamo
Bwana Rwaka ndagira ngo nkosore gatoya nta vanjiri iri hano ahubwo wenda wowe ushobora kuba ufite ikindi kintu waba ushaka kuvuga ahangaha ni nayo mpamvu tuba tugira ngo abanyarwanda batwumve twimakaze uyu muco wa demokarasi n'umuco w'itangazamakuru ngiye gushyira cyane nakubwira ko yaba Noble Marara yaba nawe birashimisha kugira ngo tuganire kuri iki kurisije ariko nari no kugera ku ruhare nka kubaza inyandiko we wanditse uvuga utabavumira FDL gahera nta kibatwaye ni inyandiko iri kugusirikira ku mbuga za internet haba nagira ngo ngwe n'uruhare rwose ugire ikivugaho uvuge hari ingingo zijya nko kuri 6 ngereranyije zagiye zigaragaramo mu byo wanditse ngira ngo nawe ufate uwo mwanya ugisobanurire nkuko ubivuga uti rero FDL n'abana b'abanyarwanda nibyo turabizi n'abana b'abanyarwanda nta nubwo duhera kubivuga no kuri aditahuka tuvuga ko ari abanyarwanda nabo bafite uruhare kandi n'intambara yabo irumvikana ku munyarwanda kuko igihugu cy'u Rwanda twese turagisangiye Bwana Rwaka Theobare mu byo rero Noble Marara yavugaga ni analyse personnelle ndumva utayifata ngo uyizere mu kiganiro nuko abibona ni uburenganzira bwe ntabwo wavuga ko ari ivanjiri ryateguwe sinzi noneho nawe icyo noneho mu magambo yavuzwe na Laforge ndetse no mu magambo yavuzwe na Leta y'u Rwanda ndetse n'imiryango mpuzamahanga bose bavuga ko bidashoboka kandi bitumvikana ko FDL yatera urwanda muri kino gihe rwa kateobare wowe analiza yo niyi
aho babivuga seri no twubikana
ndakumva
uragira uti Noble Marara yumvise ko abaye n'umusirikari aravuga ko bidashoboka ko ngo FDL nk'abantu nabo babasirikari uretse kwa bivuze gusa ngo ni inyeshamba ariko ni inyeshamba ariko zimaze imyaka 15 zirwana intambara bitagerira itari geri classic ngo umwahagarare hariya acimbura undi barasane barebana intambara yagerira igira za infiltration ndetse n'intambara classic ari igihe umuntu ashobora kunyura inyuma y'uwo barwana akamurasa muturutse inyuma kumbwira rero ko mu gisirikari cyangwa uko bihagaze hariya ngo FDL ntiyabishobora icya mbere ndabibonamo agasuzuguro kuko FDL ni umutwe w'abantu bamaze imyaka 15 irenga birwanaho kandi barwana n'ingabo zikomeye za FPR iza Congo ndetse zishyigikiwe na Monique ibyo ni ibintu byabaye muri kariya karere kandi bizwi niba rero ikiriho ni ukuvuga ko itabeshejweho n'uko abantu batayirwanije kuvuga rero ko aho hantu hose yarwanye n'izo ngabo ikaba ikiriho nta bushobozi ifite bwo kwirengera cyangwa se bwo kuba ngo yazenguruka ingabo z'u Rwanda ikazigerana mu gihugu njye mbibonamo nk'ikintu cy'agasuzuguro icya kabiri FDL ni abanyarwanda aho barwanira ni iwabo kuvuga gusa ngo bava muri Congo njye simbyemera kuko baba muri Congo baba mu Rwanda baba n'ahandi henshi ngo n'ahandi bashobora kuba bari hanze atari muri ibyo bihugu kuko FDL ni umutwe wa politiki ufite ibitekerezo byabo ufite n'ingabo zirengera ibyo bitekerezo njye rero nkaba ntekereza yuko nta wavuga gusa ngo iri muri Congo uwe mu Rwanda ntayihari cyangwa se ngo niba ihari bigomba kubyerekana ikagira bifata buri muntu wese urwana akurikije imbaraga z'uwo barwana nuko urugamba rumeze akurisha amayeri ye simbona rero impamvu FDL yakwemera njyewe nateye mu Rwanda ngaba ibitero ku ngabo z'u Rwanda hanyuma u Rwanda narwo rukabyemeza twebwe tukavuga ngo ni ikinamico iryo kinamico ryabaho ari uko tubanze kumva urifitiye akamaro kiretse tuvuze tuti uriya muvugizi wa FDL tukerekana n'ibimenyetso kuko yaba yaraguzwe akaba akorera ingabo za Kagame nk'uko abandi bagiye barubwa barimo n'uwahoze ari umukuru wazo nka Rwarakabije bari abangenda y'Imana hari n'abandi basirikari benshi ntazi abakapitene abaofisiye basuzofisiye bandi bose bagiye bitarwa FPR bakajya gukorera ubutegetsi bwa Kigali ku mugaragaro ariko ntawasiga si ukuvuga ko FDL ntabayisigayemo kugira rero umutwe twabyita ikinamico ni uko twabanza tukavuga ko uriya La Force atakiri muri FDL ari umuntu waguzwe n'ubutegetsi bwa Kigali bakaba bapangana bakorana ikinamico bitari ibyo twakwemera ibyo yavuze akaba ibyo tuvuga niba bishoboka cyangwa se bidashoboka
ndakumva rwaka reka nguce mu ijambo ngo baze ikibazo kimwe gato kuko uvuze ikintu cyiza cy'ingenzi none ugiye kumbwira ko miliyoni 11 z'abanyarwanda zizaceceka ntizigire icyo zikora ntizigire igitekerezo zibaza kuri iyi ntambara zigategereza gusa ku byo bavuga impamvu mvuga bino ni uko itangazamakuru mpuzamahanga ubwaryo na sosiyete sivile zagaragaje amaraporo menshi atunga urutoki u Rwanda ko iri kinamico atari ubwa mbere ribaye iri kinamico ntabwo ari ubwa mbere ribaye kandi basanzwe bazi ko icyo gikoresho Kagame gikoresha mu kugira ngo aprofite ku mfuri biriho abashe no kubona ibindi bikorwa akora impamvu tuvuga ibi ngibi ni uko dusanzwe tuzi ko Noble Marara yavuze ati ingabire bamufata bateye amagrenade Kayumba bamurasa bateye amagrenade ati iyo haba igikuru nk'iki haba akantu k'agatendo kugira ngo leta ya Kigali ibone indirimbo iririmba kuki se bitaba nk'ibi ngibi FDL yakoze
nibyo koko Kigali ikora ibintu by'ikinamico ntabwo mbihakana kandi si n'ubwa mbere ibikora ariko kuki noneho byose kwa byita ikinamico kuko ntabwo nigeze numva hari umuntu uvugira Nyamwasa ngo ahamye ko Nyamwasa yateye ayo magrenade kandi nanjye nzi ko Nyamwasa uko muzi
ariko baramushinje mu Rwanda
reka nkubwire abo bamushinje nyine n'abamushinje ariko sindumaze abamushinje bo barahari ababeshyira inyumba barahari abatubeshyira twese baraboneka ariko icyo nabajije uriya raforoje wa umuvugizi wa FDL wavugiye ku ijwi rya rubanda ni intumwa y'ubutegetsi bwa Kigali ni umuyoboke ni umuvugizi wa FDL kugira ngo noneho tuvuge ko ari batoraguye kugira ngo atere FDL urubwa ariko arengere ubutegetsi bwa Kigali aho ni ikibazo kiri kuko ntabwo kugereranya gusa bihagije tuzi ko koko Kigali ibeshya tuzi ko ikora udutendo mutwo ndetse Marara warabindushye kuko ari n'umusirikari muri icyo gisirikari ariko ntabwo dushobora kuvuga ko FDL nk'umutwe wa politiki we nta bikorwa ushobora gukora ngo ni uko M23 iri kurwana ese ko M23 nyine iri kurwana ko numvise abivuga ingabo z'u Rwanda zikaba ziri muri zirwa M23 akaba ari ingabo z'u Rwanda nazo uretse ko zitwikira ibyo zina izindi zikaba ziri kurwanira nyine muri kuzaragwaniraga muri Congo izindi zikaba zaragwaniraga ku Gisenyi zizitera inkunga ya gisirikari haba provisional cyangwa se bitwaro biremere byo kubashyigikira wowe urwanya wowe urwana n'abo bantu kuko FDL izi neza M23 izi neza FPR kundusha ndetse no kurusha Marara ntekereza rero ko nta mpamvu twavuga ngo ntiyashobora kwiyifiritira ngo irwanye abo bayitera
rwaka nyemerera gato bwana Noble Marara uranyumva
yego ndakumva
urakoze cyane nkurikiye impande ebyiri maze kumva rwaka wenda shobora kuba yababajwe n'uko ngo wavuze ko FDL nta mpamvu irwanira ariko ndagira ngo ngaruke kuri icyo kintu wenda kibe gisobanuke neza tuzi neza ko FDL imaze imyaka irenga hafi 10 kugera kuri 15 nta gitero igaba ku butaka bw'u Rwanda ibyo bintu turabyumvikana no mwese ko muri babiri ikibazo nyamukuru rero kirabaza kiti none izo ngufu FDL yazikuye kugira ngo ibashe kugaba igitero nyuma y'iyo myaka aho nkabambaza rwaka Theobare kugira ngo noneho urivuge uti FDL ishobora kuba iri ku butaka bw'u Rwanda ituye mu Rwanda ibana n'abanyarwanda aho ngaho wenda byaba bifite ishingiro ariko kugira ngo ubwire umunyarwanda ubwire n'abanyamahanga ngo FDL yari imaze imyaka irenga 10-10 n'ingahe barayizahaje yabashije kuno kwisuganya ibasha kubona abasirikare n'intwaro irambuka izi kigoma ahantu hari M23 igaba ibitero ku Gisenyi no mu Ruhengeri ibyo bintu nibyo bituma abanyarwanda bavuga ati na gatendo n'ikinamico ni nacyo kintu ngira ngo noneho tuvuge tuti rwaka niba uvuze uti FDL iri mu gihugu cy'u Rwanda iba mu Rwanda ituye mu Rwanda aho twakwemera ngo ijana ku ijana ariko uramutse umbwiye ko wamugandi yaturutse muri Congo ifite ibifaru ikazi kambuka ikagera igacigoma ikagenda igaca muri zone M23 na zone ya y'ingabo mpuzamahanga za Nations Unies itwaye abasirikare 150 ikambukana izo ntwari igatera ku Gisenyi icyo nicyo kibazo gikomeye bwana Noble Marara nk'umusirikare reka ngusubize ijambo wongere wenda ugire icyo usubiza wenda bwa rwaka wenda ashaka kwatumvise neza cyangwa ajya kumvise nabi kugira ngo icyo kintu gisobanuke
icya mbere ndabanza gusaba imbabazi abanyarwanda barimo kumva iki kiganiro niba koko iryo jambo ryumvikanye nk'uko Congo n'abakoresheje amagambo avuga ngo FDL ntabwo ifite ikirwanira FDL ifite ikirwanira ifite n'impamvu zumvikana zituma irwana ahubwo nageragezaga gusobanura ko iyo ukoze igitero uba ufite impamvu itumye gikoze either ushaka kugaragaza yuko inyeshyamba zikiriho cyangwa se ushaka gufata akarere kugira ngo urengere abahatuye cyangwa se n'abandi batuye imbere yaho ariko kuza ugatera isasu ukaritera ku butaka bw'u Rwanda ntumenye niba ari kubisende niba ari kubisa umuturage cyangwa ari kubise umusirikare hanyuma ukirukanga ukagirinda ntabwo icyo kiba ari igitero cy'abantu bavuga ko ngo barimo kurwanira kugira ngo bagarure umutekano mu gihugu ibyo nibyo nagerageza kumwereka ko ziba hari ingabo za FDR ziteye kugira ngo zitange umutekano ku baturage zigiye gusanga mu karere barimo zicyure n'abari hanze ntago zaza zitera isasu ngo zigire kumenya niba ari ku bisende hanyuma zirukanze zigende kuko byaragaragaye ko bitewe n'ibinyamakuru ko byabitangaje kereka nimba ugana rwaka haba hari andi makuru afite tudafite agaragaza neza ibyabereye ku mirwano bitagaragaye mu binyamakuru ubwo wenda navuga nti nibeshye ariko niba byanditse mu binyamakuru ariko byagenze koko ntabwo kiriya gitero navuga ngo cyaba cyari gifite impamvu kuko ahubwo cyaba cyari gifite inyungu umwanzi ariwe FDR wariwe mwanzi wa FDR ikindi kandi ingo navuze ngo FDR ninyeshyamba yes ninyeshyamba kubera ko ingabo iyo zivuye mu butegetsi zikaba zihishe ziri mu butegetsi ntago ziba zikifite ukundi zakwitwa uko yabyise ngo ni gorira ziba ari inyeshyamba nyine intambara irwanwa n'abasirikare batazwi aho baba batazwi aho amabaraki yaba ari cyangwa se iki wambazije rero uti navukongeraho iki ku bintu byerekeye kuba batera Rubavu hanyuma mu gitondo bwahashyira iminsi ibiri bakongera bagatera ahagana za Ruhengeri kandi hari urugendo rurerure FDR koko n'abasirikare baba mu mashyamba kandi badafite ubushobozi nibaza ko buhagije n'ubwo bwose Leta y'u Rwanda ivuga yuko ngo bafashwa na Congo ntabwo rero byumvikana ukuntu baba barageze urwo rugendo bagakwepa ingabo ziri muri ako karere zose bakagenda bagongera bakarasa hariya handi ikindi nanone ingabo z'u Rwanda nk'uko babivuga babyivugira ko ngo zifite ingufu numvise bwana rwaka navuga ngo ndabizi neza ku iby'ingabo by'intambara n'ingabo z'u Rwanda kumurusha kuko ngo nari umusirikare ariko kandi we nubwo atanze ngenda muzi yari minisitiri w'umutekano nibaza ko minisitiri w'umutekano aba afite ubumenyi buhagije ku bintu byerekeye ingabo no kurusha umusirikare muto nk'uwo nari we nkaba rero njye nkomeje kwibaza yuko ukuntu bisobanuka mu binyamakuru n'ukuntu analize yanjye uko nyibona ntabwo hari facts zihagije zo kunyumvisha yuko FDR ari yakoze kiriya gitero nubwo bwose ngo hari umuvugizi wabavugiye ari nawe twumvaga mu kanya kuba yaravuze ntabwo biba bivuga ko ari byo
no bremarara nyemerera ngo ucemo ndaguha ijambo mu kanya tukiri kuri icyo kintu Rwanda Theobald Rwaka niba unyumva habaye ikintu cya confusion hagati y'umuvugizi wa FDR y'ibyo yitangarije ndetse n'umunyamakuru w'ikinyamakuru Rutera uko avuga ngo yanditse inkuru ku bitero byabaye ariko avuga ko bitagabwe na FDR kuko umuvugizi wa FDR avuga ko yabihakanye nyuma y'iminsi ibiri aza kwemera ko ari bo babikoze icyo kintu cyo tukigarukeho mu itangazamakuru kirakonta ibinyamakuru byavugaga ko atari FDR yagabye na bitero nyuma y'iminsi ibiri bavuga ko ari bo babigabye icyo gihe haba ikintu cy'amagambo umuvugizi wa FDR yivugiye ko habaye ikibazo cy'ururimi wenda uwo munyamakuru baganiriye atumvaga igifaransa neza reka twumve icyo kintu cyo dushishoze twumve impamvu nyuma y'ibitero iminsi ibiri FDR yahinduye amagambo yari yavuze mbere y'iminsi ibiri aho ngaho noneho nagira ngo twumve niba koko uwo muzungu nawe yari yibeshye wakoranye interview n'abo bantu bo muri FDR agatangaza ko atari bo nyuma y'iminsi bakavuga ngo nitwebwe bwana Noble Marara wakomeza ariko rwaka naga ahita akomereza aho ngaho
ndagira ngo tubanze twumve ibyo uwo munyamakuru wavuze ko yaganire na FDR ibyo niba uko yavuganye nabo ba FDR kugira ngo tumenye niba ibyo bavuze imbere mu makuru bagezeho bakabihindura cyangwa se tumenye niba uwo munyamakuru yaratoraguye inkuru ye cyangwa se akayitegura akaba ari we yitangariza noneho FDR rikaza gutangaza inkuru yayo y'imvaho kuko mu bintu nk'ibyo bibaye hari igitero gitunguranye baba banyamakuru baba ndetse rimwe n'abavugizi kuko abavugizi b'ingabo cyangwa se abandi nabo ntibaba bari kuri feed uwo mwanya birashoboka ko mu bintu bitunguranye habamo confusion ariko ndagira ngo mbanze n'ubwo ibyo biganiro kunze koko ni warabaye mu confusion
Rwanda rwaka iyo ni inkuru yanditswe mu magambo nta ihari muri audio ariko iri ku mbuga za internet na nyuma y'ikiganiro ikoherereza irahari ni inkuru yasohowe n'icyamakuru Reuters gikorera abafaransa ubanza ariko nakubwira ko iyo nkuru irahari habayeho ikintu cyitwa confusion hagati y'umuvugizi wa FDL n'ikinyamakuru umunyamakuru yandikiye inkuru avuga ati ntabwo ari FDL yagabye bira bitero At kandi yiganiye n'umuvugizi Raforge byari ivuganiye nyuma y'iminsi ibiri Raforge yagiye ku maradiyo we anyomoza avuga ko iby'ikinyamakuru cyanditse atari byo yamubwiye aho rero none nabwira ngo ko ntabwo ariko twambere dukoze kuri inkuru yasohotse mu binyamakuru mpuzamahanga yerekana confusion hagati ya bira bitero byagabye mu Rwanda mu minsi ibiri ya mbere ntabwo ari FDL nyuma y'iminsi ibiri FDL itwebwe aho niho hateje confusion
iyo confusion rero nimwe mwifite nk'abanyamakuru ariko ngeje ntekereza ko inkuru yavuzwe na Reuters cyangwa yavuzwe n'iyindi n'ikinyamakuru cyacyo cyose niyo cyaba ari impuzamahanga kwaba ariyo irusha ukuri nyakuri abagabye igitero nabwo urugero nuko hariya muri kiriya gihugu murabizi harimo Loni Loni ifite ubushobozi bwose ifite ubuhanga n'abahanga b'abanyamakuru ariko muzareba igitangaza kuri iriya ntambara ntabwo gusa kuvuga ngo inkuru yavuzwe ngo n'ibinyamakuru byo mu mahanga byaba leta zijyaba BBC byaba bitahuka byaba n'iki twahita tuvuga ngo ni ukuri kutavuguruzwa noneho nyiri ukugaba igitero navuga ati ni ibinakoze ngo ari byo tuvuga ko ari bubeshya arabeshya se yibeshyera kubera izihe nyungu ngira ngo icyo nicyo twari dukwiye kumva ni iki cyatuma FDL yibeshya
kuko iyo nta analyse numva ifite ishingiro ariko niyo mpamvu tubiganiraho
kuki FDL yakwibeshyera icyo ni kimwe ngira ngo nta mpamvu FDL yakwibeshyera gusa FDL ifite inyungu zo kuba muri ibi bihe amakuru yose avuga gusa kuri M23 n'umutwe ngo uteza amahoro make cyangwa se ngo ukore ibi n'ibi ikibazo bakavuga ndetse bakagira n'igihe bayisabira imishyikirano mu rwego mpuzamahanga kandi FDL imaze imyaka 15 nayo ifite ikibazo nk'icyo M23 ifite mbona ifite inyungu ndetse nanayishyigikira ngo nayo nitere kugira ngo ikibazo cyayo cyumvikane kuko urasanga ngo bagiye Kampala ngo bagiye Ngorore bakavuga gusa M23 none se FDL iri kumaze imyaka 15 uvuga ko nta kibazo ifite ni ukuvuga ko nta kibazo iteye mu Rwanda nta kibazo iteye mu karere kuki yo batariyamagara ngo nayo isobanure ibyayo kuba rero yatera kugira ngo yibutse aho ngaho ko nayo ikiriho nari gifite ikibazo ngire simbona ko umuntu yavuga ngo ntibishoboka
Bwana rwaka reka nsubire inyuma gatoya wenda mu nyandiko yawe wanditse uti FDL igiye gutuma muri iki gihe Kagame amererwa nabi analiza yawe uvuga ko FDL ituma Kagame amererwa nabi wayikuye he cyangwa urayibona ute
ntabwo navuze ko FDL igiye gutuma Kagame amererwa nabi ndetse nanavuze ko ahubwo Kagame ntabwo arajya ko agifite ibishyitsi bimushyigikiye hirya no hino ko rero kwibwira ngo hari icyamushegeshe ngo kubera ko ngo bamukupa imfashanyo kumugabanyiriza imfashanyo nibyo hari icyo byamugabanyirije ariko nge navuze ko Kagame gikomeye ko kumugabanyiriza imfashanyo yego ni ukumukoma mu nkokora ariko ndavuga ni aho kugira ngo dutere amabuye n'uwagerageza kumurasaho abishoboye ntabwo ari byiza ko twamutera amabuye bishobotse ahubwo nawe yatera amabuye menshi kuko nagize ni FDL ni ikinyabubasha gifite imitwe myinshi imirizo myinshi n'ibihimba byinshi umuntu wese rero ukirwanya ntabwo akwiye kuvuga ngo uriya we ngo yavuze yafashe hamwe ngo uriya yafashe ku murizo ngo uriya we yafashe ku musatsi nawe umenya imbaraga z'ikinyabubasha aho ziba yurwana n'ikinyabubasha wa buri wese amahirwe yo kugira ngo ashyireho ake na rero mvuga ni aho gutera FDL amabuye nibwo navuze ni abayivumira kugahera nta kibatwaye kuko niho turwanya ari Kagame n'ubutegetsi bwe washobora kumurasira muri Congo washobora kuratira ingabo ze mu Rwanda, washobora kuzibuza uburyo cyangwa se nakamubuza akamufungira rubine y'amafaranga akoresha muri izo ntambara, wese aba afite akamaro. Simbona impamvu abantu twese turwanya ubutegetsi bubi buriwe mu Rwanda twabona ugize icyo akora aho kumushyigikira tukabambiwe kumutera amabuye tunahakana nta bushobozi afite. Kuki se twebwe turi hanze dukoresha ibitekerezo gusa n'amagambo dushobora kuvuga ibihugu bikagiraho bikunga bikamuhagarikira imfashanyo, kuki ukoresha isasu we dutekereza ko atadondoza ngo nawe yumvikane? Njye rero ntekereza yuko nta ngufu nini na nyira zikwiye gusubizwa inyuma mu kubyerekeye kurwanya buriya butegetsi. Ni nayo mpamvu rero nemera ko ibyo FDR yakoze ndabyemera, kubera ko naribyemera sinyihagarariye, naho yava n'ingufu. Ndakeka ko muri iyo myaka 15 yarwanye intambara zirimo ingabo zikomeye za Congo, za Monique, za muri bya umuja wetu n'ibintu byinshi. Si ukuvuga ko nubwo yarwaniraga mu mashyamba, kuvuga ngo ntiyigeze igaba igitero cyo mu Rwanda, yari irangaye nyine n'abo ngabo. None abo basubiranyemo, kwa barasubiranyemo rero bishobora no kwiha icyuho cyo kugera mu Rwanda, niko nge mbibona.
Bwana Noble Marara, umuntu arabaza ikibazo no kuri interinete ati iki kiganiro ni cyiza kandi koko kiratuma abanyarwanda dufungura amaso. Ati muri iki kiganiro birumvikana ko nta utsinda nta unutsindwa, atari ko icyo dushaka ni ukugira ngo tumenye ukuri nk'abanyarwanda. Uyu munyarwanda arabaza ikibazo ati njyewe nakomeje gukurikirana iby'ibitero bya FDR ku butaka bw'u Rwanda, ati cyane cyane numva itangazamakuru nyarwanda n'icyo igitero cy'u Rwanda kivuga ku bitero bya FDR. Ati iyo urebye usanga aho bavuga ngo habereye imirwano cyangwa aho FDR yateye, ntabwo wabona koko hari ikintu cyahabaye cyahungabanya ubusugire bw'igihugu cy'u Rwanda. Ati ndagira ngo mbabaze, ati muraya koko mugasanga ibi bitero bya FDR ku butaka bw'u Rwanda byahungabanya leta ya Kigali, nk'uko musanzwe muzi ko Kagame yivugiye ati mfite imbunda mfite amafaranga nta muntu n'umwe ushobora guhungabanya ubusugire bw'igihugu cyacu. Ati mwe muri hanze muvuga ibyo mutekereza, ati ariko mugerageze musobanura abanyarwanda ati ko twigishwa neza ko FDR yateye u Rwanda, ati ariko dusubije amaso neza inyuma dusanga ibyo bintu atari ukuri. Ndagushimiye cyane icyo gitekerezo cyawe utanze, niyo mpamvu turi mu kiganiro nk'iki ngiki. Bwana Noble Marara, ukomeje uvuga ikinamico rikinwa na leta ya Kigali iyo habaye ikintu runaka. Ingero wazitanze utubwira ku ifatwa rya Ingabire, utubwira guhunga kwa Bakayumba n'ibindi byagiye biba mu gihugu cy'u Rwanda, wowe urabizi kundusha. Gerageza udusobanure nanone inyungu ubona leta y'u Rwanda ikuramo ndetse n'uburyo abanyarwanda babyakira iyo habaye ikinamico nk'iringiri, cyangwa niba koko ibyabaye ari ukuri.
Erega ntabwo ubusanzwe leta nyinshi za Afurika, nta nubwo ari u Rwanda gusa, birasanzwe leta zose ziyobora abaturage batazishaka ziyoboresha icyoba, kandi kugira ngo icyo cyoba kibashe kugaragara mu baturage nuko leta iriho igira ikintu ibanukisha ikabereka ko ngo hari ikintu bamariye. Ubu ngubu kuva iriya leta yajyaho, ushobora no gutelefona umwana w'imyaka 10 cyangwa 15 wamubaza uti mumeze mute, akakubwira ati turaho, ati ni ubukene ariko umutekano turawufite. Ubwo ni ukuvuga leta iba yarumvishije abaturage ko umutekano ari ikintu bagomba kugishimira, kandi mu by'ukuri iyo leta iriho abaturage bafite bari entitled ku mutekano. Leta kugira ngo ibashe kubaho yitwe kwiriho nuko ibasha providing a security ku baturage bayo. Ntabwo ari ukuvuga ngo abaturage bayishimire ko yabahaye security, ni nk'ibindi byose mbora numva. Ugasanga abantu bariyamamariza ko baba depite babwira abo basaba amajwi ngo bazabaha umuhanda, kandi umuhanda abaturage bafite uburenganzira bwo kugira umuhanda, ntabwo ari ukubabwira ko uzabaho umuhanda. Umuhanda ni byo ugomba gukora utagombye no kubishimirwa. So igituma rero leta nka ziriye ziba zikuretinga izo conflict kugira ngo zishobore gukomeza nuko ubu ngubu iyo Kagame yadidaniwe akabaho n'ubu ngubu ariko biramukorera mbabarire gusubira inyuma gato kuko nahangaha n'aba bazungu usanga turimo kwajuinga nabo tubereka ibibazo igihugu cyacu gifite ariko bakavuga bati uriya mugabo nubwo bwose ateje ibibazo ariko arimo arateza imbere igihugu yabubakiye mihanda yabubakiye amazu ati bafite na zero corruption ngo bari corruption ngo yabo ngo ntago bari corrupt usibye ko ubu bamaze kugenda babisobanukirwa ko FPR aricyo gihugu ariko mbere nta muntu wakumvaga niyo mpamvu hari abantu benshi babigiremo n'ibibazo abantu ba Clinton ba Tony Blair bose babaye misled ntago bari bazi ibintu biri muri kiriya gihugu ubu basigaye banagera mu bandi bene wabo bakabanjama kubera ko bamaze kugenda bamenya imikorere ya Kagame inyungu rero Kagame yagombye kuba yarabonye muri biriya bitero niba koko ari we wabwiye aba FDL ngo babikore nk'uko asanzwe n'ubundi abafata akaba bakoresha ibyo abonye warabibonye yajyanye aba senior officers ba FDL bajya gushinja Ingabire ngo yakoranaga na FDL ibyo byose sinzi niba muba mubyibuka umuntu w'umu senior officer niba ari bejyana lieutenant kano ushobora te gufata abantu nk'abo ukuyumvisha ko abasirikare bamaze iyo myaka yose nk'uko Bwana Rwaka yabivugaga barwana bashakira umutekano impunzi bari kumwe nazo ari senior officers bagata izo munzi bagata n'abasirikare bayoboraga bakaza gushinja Ingabire umuntu actually washakiraga umutekano umunyarwanda wese aho ava akagera so ntago biba byumvikana ariko rero agafata nk'uko yafasha abo nk'uko azafata n'abandi n'igihe kizaza kuko we akoresha amafaranga kugira ngo agume mu butegetsi akoresha igitugu ikintu rero yabyungukamo nuko iyo bijya kumuhira bari bivuge bati koko Kagame ajya muri Congo kugira ngo akubire umutekano u Rwanda rurimo gutera imbere u Rwanda abaturage bakomeze neza barabagurisha internet barabagurisha telefoni baratera imbere ariko ibi bitero biraza kongera guteza umutekano mukeya nicyo kintu yarwanaga nacyo kugira ngo iyo status yo kumva ko ikimujyana muri Congo ari umutekano muke ushobora kuhaturuka kubera FDL nk'uko yari yanayibatije ngo ko ari abateroriste kugira ngo byumvikane ku rwego mpuzamahanga nicyo kintu yakabyungutsemo ndagira ngo Bwana Rwaka nyumve neza hano ntabwo njye mvuga ko FDL idashobora kuba yarateye ariko ndavuga ko ibimenyetso bigaragaza ko yaba ari na Kagame ubyikorera nabyo birahari ni ibimenyetso bigaragaza ko FDL yabasha gukrosinga ziriya fatizo zose ziri hariya ngo yagira ku bitero bibiri mu minsi ngahe ntabwo ari ibintu byoroshye kugira ngo bisobanuke ku rwego mpuzamahanga cyangwa se no mu binyamakuru cyangwa se no ku muntu nkanjye uzi neza ingendo ziri hariya na map yose kumenya ibona ntabwo byoroshye kugira ngo nzabyumve kereka FDL yongeye ikagira icyo ikora tukabasha gusobanukirwa
urakoze cyane bwa Noble Marara banyarwandakazi ikiganiro nk'iki ngiki kiba kigoye kugitegura ntawe dushyigikiye ntawe turwanya n'ibitekerezo kugira ngo dutekereze two gutegereza ibiva mu Rwanda two gutegereza ibiva mu binyamakuru ahubwo natwe dusome kandi dutekereze ducukumbure turebe neza waba uvugisha ukuri waba ufite ikinyoma niba ufite icyo utekereza ushaka kutwungura no kuyabyitahuka andikira radita@gmail.com niba ushaka kuganira n'abashyitsi bacu hamagara 347-945-6449 ndabona hari umuntu ufite nimero irangizwa na 0339 Bwana Abdalla uranyumva
ndakumva neza
wakurikiye ikiganiro ndi kumwe na Noble Marara ndi kumwe na Rwaka Teobare uhamagaye uturutse kure cyane watwibwira uri mu kihe gihugu
nitwa Akishungi Abdalla nkaba ndi mu gihugu cy'Ubufaransa mu kirwa cya Comore ibyo bita Outre-mer ikirwa cya Mayotte hafi muri Arshipelago ya Comore.
Urakoze cyane. Hari igitekerezo ushaka kutwungura cyangwa wakungura n'abashyitsi bacu muri iki kiganiro, aho tuvuga ku bitero bya FDR mu Rwanda cyangwa ibitero byitirirwa FDR mu Rwanda?
Bo kigare nagikurikiye neza, abanumva ibitekerezo abagabo batanze za hipoteze nkaba numva nta muntu wibeshya muri bose. Ababyemera ntabwo bibeshya, abatabyemera ntabwo bibeshya. Ndavuga ku mpande zombi. Iruhande rwa mbere ndavuga ku ruhande rw'abantu batemera ko biriya bitero byaba ari FDLR, kuko byaragaragaye ko FDLR akenshi tuze gutegura ibitero ari uko navuga ko Kagame afite ibibazo. Ibyo bitero ugasanga twabyita ko ari nka couverture yo gukuvura Kagame, bikaba aribyo bituma abantu bakeka yuko wenda FDLR yaba ikorana nawe. Ariko hano ku rundi ruhande nanone aba n'abavuga yuko biba bitero babyemera nabo ntabwo bibeshya, bitewe n'uko icya mbere ni uko umuvugizi wa FDLR yabyiyemereye, kuba yarabyemeye ubwabyo ni ikintu abantu batagombye kujyaho impaka, ko wa mugani nta mpamvu yo kwibeshyera, anibeshyera yaba abifitemo inyungu wenda yabiguriwe cyangwa se ashaka guprofita kuvugwa mu rwego mpuzamahanga bitewe n'ibitero byari bimaze iminsi bikorwa na M23 wahekiwe na Kigali. Kuvuga rero ko wenda FDR nta bushobozi ifite bwo gutera bwo nje numva ari ukwibeshya, kuko umutwe w'ingabo wari wo wose cyane cyane ukorera mu buryo bwa rebelio niwo ufite abantu 30, kuko udatera mu buryo classique ushobora gutera kandi ukagera ahantu kure. Numvise umuvandimwe Noble Marara avuga ngo wakurikije mafu wakurikije urugendo ntabwo FDR ishobora gutera ngo ikore urugendo rungana kuriya, kereka ari byo ari konvensiyoneri nibwo biba bigoye. Ariko bo barwaye intambara ya Algeria ni Kigali bahagera, wenda niba kiba bafata umujyi ariko bahagera bakanahatera. Ku byerekeye ikibazo wenda cy'inyungu baba bafitemo nibo umuntu yibaza inyungu baba bayifite, ariko nzi neza yuko iyo abantu bari kurwana rebelio igitero cyose batera hari inyungu baba bareba, hari n'inyungu baba baganisha.
Ariko unyemerere muvandimwe, uranyumva? Unyemerera niba wibuka neza ibi bitero bivugwa ku ruhande rw'abateye ibitero mu Rwanda FDR ndetse na Leta Kigali, bavuga ko ibi bitero byarimo abantu barenga hafi 150. Mu makuru twakurikiranye mu bantu bavuga baguye muri bitero ntabwo barenga 3 cyangwa 4 cyangwa 5, uribaza uti noneho abandi bantu 140 bari bafite izo ntwaro izo mbunda berekeje he? Baracyari ku butaka bw'u Rwanda, bagarutse muri Congo. Nkawe nk'umuntu ukurikirana bino bintu urumva ntabwo n'abasirikare bafite intwaro bagiye baburi irengero, icyo kintu we ntabwo watuma ukibazaho?
Ibintu bya biriya bitero bya FDLR ni urujijo cyane. Ariko ku bijyanye impaka nyinshi umuntu adafite amakuru ahagije bituma biyobya abantu. Nta gitangaza cyaba kirimo bo baramutse bageze ku 150, uretse ko njye ntemera ko haba harateye abantu 150. Abantu 150 ni abantu benshi cyane ku buryo bamugani kutabonye irengero ryabo byaba bigoye. Haramutse rero harateye abantu 150 haboneka n'imirambo myinshi, icyo nemera cyo ni uko bashobora gutera ko bagatera byibura ari bake cyane, noneho bakaba bashobora gusubira. Urabizi ko abantu ba FDLR benshi rero muri FDLR nawe bakomoka mu majyaruguru y'u Rwanda, ni ahantu bazi neza kuba baburira aho ngaho hafi, rero birashoboka gukura mu baturage benshi barahavuka. Igitangaza kirimo ikindi kandi mumenye yuko kubera ububabare abaturage bafite bwa Leta y'i Kigali, Leta y'igitugu, nta gitangaza yuko abaturage bashobora kubahisha. Ubu nta gitangaza kirimo.
Uguma ngo turacyari kumwe umurongo wa telefone urafunguye, niwe ufite igitekerezo ugaruke mu kiganiro. Abandi mwese mufite ijambo cyangwa mushaka ijambo turabafungurira umwanya mu kanya. Bwana Rwakateho Bare, wumvise umuvandimwe ibyo bitekerezo tubwiye, niki wakungana wowe nawe cyangwa niki wamunyomozaho cyangwa niki watubwira uti avugishije ukuri?
Ikintu nagira ngo nshime nuko hari Noble Marara avuga ati ni ugusesengura akurikije uko byagiye bigenda, ko kenshi byagiye biba ari uko FPR yagiraga ibibazo noneho ukabona udutero shuma cyangwa se utwo dutero twitirirwa FDR tumeze nk'abayigoboka ibyo byagiye biba kuko nange ndabizi ariko uko imyaka ishira uko ibintu bigenda bihinduka niko n'ibindi bishobora guhinduka icyo gihe ingabo za FPR inkotanyi zari zikiri hamwe ntabwo zari zarigera zimwe zitozwa kujya kurasa ku zindi nka kuriya bohereza ibirara ngo nibijye kwicaranya amasa niyo yahungiye ntabwo Noble Marara icyo yumvaga yarwaniraga cyari cyaramuhagurukije ajya ku rugamba icyo gihe muri icyo gihe yaracyemeraga ariko sinzi ko akibyemera kubera ko atari byo ubutegetsi buriho bukora n'izo ngabo rero twatinyaga cyane tuvuga ko zikomeye nyine zitamenwa ngira ngo ibihe byarahindutse kandi biragaragara ni ukuvuga ngo nazo ubwazo ntiziri hamwe nta uniti ikiri mu gisirikare kuko iyi uniti yari irimo yaterwaga n'umugambi bafite wo kugirira abanyarwanda neza wo gutuma igihugu kiba cyiza noneho kuba cyiza cyarujeho kuba kibi bivuge ko no mu gisirikare cya FPR hari benshi batakibona muri icyo gisirikare ku buryo nta sinzi uko nabivuga mu kinyarwanda nta mwete cyangwa se nta sinamye ko nta musembu ki barimo gutuma barwana kuko kugeza ubu ibyo barwaniye niba babibonye n'ibyo bashorwamo kurwanira ntabyo babona aha rero ngira ngo birashoboka ko ni ubu icyo cyubwacyo cyatuma na infiltration ishoboka ikindi nguko mwavuze nanjye nshobora gutekereza nk'uwo mugenzi wanjye ko yenda FDR itohereje abantu 150 icyo ntibyavuzwe n'uruhande rw'ingabo z'u Rwanda ntekereza ko ari ukugira ngo rwivane mu kimwaro rusobanurire ko ibyo rwatakaje kuri urwo rugamba bitatewe n'ubusaku bwatewe n'abantu benshi ariko abantu boruganije batajya no kuri 50 ibiriya bitero Marara yavuze bashobora kubikora ikigwa n'uko babipanze kuko ibitero birwanya ni ibitero byo kuvuga ngo utere ahantu uhagume ariko ibitero utere ugamije icyo ushaka wamara kukigeraho ukikura ukagenda ntabwo bigomba abantu benshi cyane ntabwo nzi neza icyo FDR yashakaga ntabwo namenya impamvu nyayo kiriya gitero ariko ntekereza ko objectifu zayo yari ifite ishobora kuba yarazigezeho ikindi navuga ni ukuvuga ngo dutegereze turebe tubere kwihuta cyane kuko yaravuze ngo turi mu gihugu njye ndabyemera ko ariko yabivuze kandi tuzakomeza urugamba uko bazarukomeza uburyo bazarukoramo reka tubitegereze ariko tureke guhita tuvuma ngo ntacyo bashobore ngo ntibishoboka njye nuko nabyumva
urakoze bwana Rwaka Theobare icyo ni igitekerezo cyiza kandi nawe ngushimira umunyarwanda hano arabajije ku rubuga rwa interinete ati banyarwanda banyarwandakazi musubize amaso inyuma mwibuke ko ibi bitero bya FDR bije nyuma y'amezi arenga 10 hafi hari imirwano ivugwa muri kare ya karere k'ibiyaga bigari ati mwibuke neza ko aho M23 igereye mu mujyi wa Goma ikigera mu mujyi wa Goma habaye ikintu kimeze nka kampanye bavuga ngo bambitse FDR bayihaye intwaro ibyo byavugaga n'umuvugizi wuhe wa M23 Kazarama avuga ati bahaye ba FDR intwaro ngo baze kurwana natwe hano mu mujyi wa Goma uyu munyarwanda akabaza ati mwasubije amaso inyuma mukasubiza amaso inyuma mukareba neza ko uburyo leta ya Kigali ipanga theatre ati bamaze kuvuga ko bagomba kuva muri Goma bakimara kubabwira ko bagomba gusubira aho batangiriye urugamba ati ntimwaba mubona ko havutse ya chantage bavugaga bati bamaze kwambika FDR imyenda ya Congo bayihaye intwaro n'imwe kurwara natwe noneho bagakora iriya kinamico kugira ngo bigumire muri kariya gace bwana Noble Marara uwo munyarwanda ari hano ku rubuga rwa internete yagira ngo twunganire mu kinyarwanda tubwira ati mwibuke neza ko M23 gifata Goma ahubwo yavuze ko itarwanaga n'ingabo za Congo yarwanaga n'umutwe wa FDR sinzi Noble Marara n'icyo watwunganira
ikintu cya mbere ngira ngo mbibutseho gato nimba mwarashoboye kucyumva Goma imaze gufatwa hari habayeho ibihuha byinshi muri Gisenyi babwira abaturage
babaga babashije kuba bafite ababo muri leta no mu ngabo ko bava Gisenyi bakahimuka ngo kuko hagiye kubera imirwano. Ibyo rero ntago byavugwaga na FDL ahubwo byavugwaga na leta y'u Rwanda. Ntago hanyuze n'iminsi ibiri Rubavu iraterwa. Kuvuga rero ngo M23 ngo yarwanaga na FDL ntago byagaragaye, kuko byagaragaye ko ingabo za Kongo ahubwo zahise zikura ziva muri Goma zigirayo kugeza aho aya masezerano abereyeho zikongera. Sinzi niba nta nubwo zanagarutse zose, ahubwo ahagarutse nkeya zihura na ziriya zindi z'imitwe iva mu mahanga. Kuba nk'uko mugenzi wanjye yabivugaga ko inyeshyamba zishobora no gutera zikagera i Kigali, kuko ziba ari inyeshyamba koko, birashoboka. Ariko ikintu njyewe navugaga ntumva ni ukuntu zatera Rubavu hanyuma zigacya zitera na Ruhengeri nyuma y'iminsi mikeya. Kagame nk'uko ahora abyivugira afite ingabo. Ibi byo kuvuga ko Kagame kubera ibyo yagiye akora byo guhemukira abasirikare bakaba bagiye bacikamwe ibice, ntabwo baracikamwe ibice cyane ku buryo iriya reaction ikorwa n'ingabo z'inkotanyi ya kinyamaswa iyo hagize ahagira ahaterwa yakabaye yararorereye. Niba mwibuka neza mu gihe cya 1997 Bwana Rwakabaya yagumbye no kuba byibuka cyane muri Ruhengeri na Gisenyi, ibyahabereye kubera ko ingabo zarimo kurwana icyo gihe zari zimaze gutsindwa zagiraga zitya zikihisha mu baturage, yagombye kuba yibuka abaturage baguye za Kibirira, baguye za Karago muri komine Karago, kubera yuko gusa byabaga bikekwa ko hashobora kuba hari abasirikare bari kumwe nabo. Yagombye kuba yibuka jyewe ubwanjye tugenda tujya guhamba abavandimwe ba nyakwigendera Colonel Alex Kanyarengwe bari baguye mu mirwano, kubera ko gusa ingabo zarwanaga zari muri ako karere. Yagombye kuba yibuka bene wabo komanda ubu ngubu koloneli ufunze Biseruka, baguye muri ako karere bari mu bice birimo imirwano. Ntabwo rero FDL yakabaye yaratungukiye Rubavu ngo itungukire na Ruhengeri ngo leta ya Kigali ihita ivuga ngo twebwe ngo turacunga ngo borders zacu ngo zisefu, kandi umuyobozi umuvugizi wa FDL yivugira ko hari ingabo zirenga ijana ngo zasigaye mu karere ka Gisenyi na Ruhengeri. Ntabwo bishoboka ko Kayunga yakabaye atabwira abasirikare ngo bakore Donald Sachi, bakore operations mu baturage ndetse babuze n'amahoro. Nimba se badashobora no kwemerera umuntu kwigaragambya kandi ari ashaka gukora icyo bita peaceful demonstration, bakaba badashobora kwemerera umuntu ukora inama nka Ntaganda ngo ayikorere mu nzu ari kumwe n'abayoboke be, bashobora gute kwemera yuko amasasi avugira mu karere akagira ingabo zihasigara n'umuvugizi wazo abyivugira ntihagire ikintu babikoraho? Ntabwo byoroshye gusobanuka nk'uko abivuze nyine, ni ugutegereza tukazareba ikizakurikira kuri ibi ngibi.
Urakoze cyane Noble Marara, iyo ni analyse rwose ikomeye abanyarwanda bibaza. Reka twumve ibyo abanyarwanda batekereza. Umurongo ngiye gufungura ni 6665.
Gatandatu gatanu.
Uranyumva?
Ya, ndakumva Bwana Shirije. Murakoze kumva ijambo kuri Raditao. Kanakomeje kumva bano bavandimwe baganira ku kibazo cya FDL. Nanjye numva nagira ikintu nabivugaho. Ikibazo cya FDL ni abasirikare kuko bari mu ishyamba baharanira uburenganzira bwabo. Ikintu nakumva ku ruhande, ibi bintu birimo urujijo, ariko ku muntu w'umusirikare na n'ubu ntabwo numva inyungu, kuko birashoboka ko leta y'i Kigali ishobora gukoresha bari abahungu igashaka n'ibyitso nk'uko ari cyo kintu ikoresha cyo gutanga ruswa kugira ngo irebe ko ibibazo ifite byayiva mu maboko. Ariko ngarutse ku rundi ruhande rwa FDLR nubwo ari abantu batwitwaje intwaro n'abanyarwanda baharanira uburenganzira bwabo, ahubwo nk'abantu bareba kure nasaba n'abanyarwanda ko bagombye kubashyigikira. Abo bantu nta rwitwazo na rumwe mbona Leta y'u Rwanda ko yagombye gutera Congo ngo hari inyinjiye ishyamba za FDLR, kandi mu Rwanda hari imipaka, ahubwo na Congo ari igihugu gifite ubuyobozi koko gifite amategeko, cyagombye kumvisha Leta y'u Rwanda ko yagombye gushyigikirana na FDLR igataha niba harimo abantu bakoze ibyaha bagahanwa ariko batabakurikiranye ku butaka bwa Congo. Ikintu mbona rero kuri uyu munsi nuko ibi bintu birimo urujijo, nta muntu n'umwe ushobora kwemera gutanga amakuru y'imvaho bavuga ati FDLR yateye ku butaka bwa Congo. Nuriya muvugizi watwemeye nanjye ndatemera cyane, byo kwinjira mu gihugu birashoboka. Nanjye hari igihe nigeze kuva muri Congo ndagenda ngera i Kigali ngera i Butare, kandi nabaga muri Congo ntabwo nabaga njyanywe n'imirimo yo kwica, ariko nari mfite imirimo nabaga nta pfumo yo kujya kuraka abaturage, n'ibyo nakoraga ntabwo nshobora kubisobanura ku itangazamakuru nonaha ngaha. Tagitike ya gisirikare rero ikintu dufite ni urujijo rwo kwemeza rero mako FDLR yagiye mu Rwanda, ntabwo twari twabisobanukirwa neza. Ikindi kintu nababwira ni uko ku butaka bw'u Rwanda hari ikibazo gikomeye maze no kubwirwa n'abasirikare bamwe twanabanye, bambwira ko abantu bafite ubwoba barimo guhungira muri Tanzania n'i Burundi. Harimo ibintu by'urujijo, ahubwo nk'abanyamakuru mwagombye gukurikirana yenda bishoboke mukatugeza uko bimeze. Ariko ku ruhande rwa FDLR ni urujijo, nta kintu tubiziho nicyo nababwiye.
Ariko ndagushimiye icyo gitekerezo utanze, ariko ndagira ngo utugire inama kuri analysis wenda Nobre Marara yatanze. Yavuze ati bafata aba senior muri FDLR bakajya gushinga ingabire mu Rwanda, bafata aba senior muri FDLR bakajya mu Rwanda. Ati ni gute iyi scenario yo tutayemera yo kugira ngo abo ba senior nabo bakorane n'umuvugizi wa FDLR batangaza ibintu nka biri, kandi izo senior izo examples ziragaragara turazemera nk'abanyarwanda zagiye zigaragara mu bikorwa bitandukanye, kuki ibi ngibi wenda utabyemera ko byaba byarabaye?
Ntabwo ari igitangaza, kuko iyo babona nka General Rwarakabije yarayoboraga ziranga bagataka bakorana na Leta ya Kigali mu karere uriya Jerome yaragiyeyo, n'uriya muvugizi nabyo ntabwo bishobora kuba igitangaza ko adashobora gukoreshwa na Leta y'i Kigali ngo atangaze ibintu bitari byo. Ibyo rero biracyari mu rujijo, ntabwo twakwihutira kwemeza ibintu cyangwa ngo tubihakane. Niko ko twese tugomba gufatanyiriza hamwe tukagenzura tukamenya ukuri aho kuri, umuntu akemeza ibintu. Kuko nanjye iyo mbireba abasirikare bashobora gutera, ntabwo ushobora kuroga. Iyo woroganije igitero, woroganije igitero ufite n'ikintu ushaka kugeraho. Igitero shuma nacyo ushobora kugitera ugira ngo werekane koko ku iyo gurupe itashize ugihari, bagomba kuba maso biteye ku isaha n'isaha ushobora kwinjira mu gihugu kakaba igitero. Ariko kugeza kuri uyu munsi haracyari kare, nk'ibyo abantu bavuze ngo ntabwo ushobora kwinjira ku butaka bwa Congo kubera ko MV23 ihari. Kwinjira umusirikare yakwinjira ahantu hari hose, no muri president yagenda akahagera, kandi hari abasirikare barinze president, ni ibintu byoroshye. Ariko ntabwo twakwihutira kwemeza, birashoboka ko Leta ya Kigali ishobora gushaka abantu bamwe bo muri FDLR biriya bintu ikabihimba ifatanyije nabo kugira ngo iyo by'ubura ari byo ngenda byemera ko ariko bimeze.
Urakoze cyane, urakoze. Bwana Abdalla, uracyari ku murongo wa telefone?
Ndacyahari.
Ibitekerezo mugenzi atugejejeho, hari icyo wumva watwunguraho cyangwa wawumvikanaho nawe cyangwa wabunenga?
Uwo mugabo numvikanye n'umusirikare, ibitekerezo bye rwose ndumva nanjye ko byumva. Igitero cyose kigira inyungu, ariko wa mugani biragoye kugira ngo twemeze mu by'ukuri niba koko kiriya gitero cyaragabwe na FDLR cyangwa se twemeze bitaragabwe nayo, kitaragabwe nayo bitewe n'uko ntabwo byumvikana uburyo FDLR yaba yaravuze reka njye gutera mu gihe izi neza ko amaso y'u Rwanda ahanze i Goma, kubera ko MV23 mu yandi magambo ni u Rwanda ni RDF, kugira ngo ijye gutera hariya kandi izi neza wa mugani ko amaso ahanze i Goma ifate iyo risike igende, ntabwo inyungu neza ntabwo inyungu yumvikana. Icyo gitekerezo gikomeza kubaho igitangaza mubane ko nabaje nawe yaguzwe nk'uko ngwarakabije yaguzwe nuko n'abandi bose baguzwe ahubwo abantu bakomeza bavuga ngo FDR ishyigikirwe sindirwanya ariko ahubwo FDR ikwiye kugaragaza umurongo nyawo igenderaho ikagaragaza gufata abo basore ingwate kubera ko mu gihe abo basore ba FDR b'abarwanyi bafite mu mashyamba tukaba tutajya twumva abasore batashye bo mu rwego rwo hasi bafite amapeti yo hasi hagataha abo ofisiye tukereye rwo hejuru hari n'inyandiko nigeze kuhukoraho komanseri njye mbona ari ubucuruzi FDR niyo ifitiye ifatanyije na FPR sivuga ko ni impamvu zo kurwanya FPR zihari ariko FDR ntigaragaza mu by'ukuri umurongo ugaragara ni nabyo bituma abantu bagushidikanya bakavuga ati iyo yateye siyo yateye bagashidikanya abavuga ko niyo yateye nababwiza ko itera bitewe n'agahinda abantu bafite bitewe no kurambirwa iriya ngoma y'igitugu abantu bafite ariko mu by'ukuri ibintu bijyanye ntabwo bipfututse nta na rimwe FDR uretse cya gihe wenda cy'abacengezi nibwo wabonaga FDR ifite umurava kandi ifite umurongo kuko ishaka no kugira ahantu ifata ariko kuvaho byarangiriye bagafata abitwa ba ninja bagafata n'abandi basirikare bari barimo bakabaha imyanya mu bihugu bagakompirima amapeti yabo FDR mu by'ukuri yasubiye inyuma ntabwo urumva mu magambo make ibyo nabivugaho
urakoze cyane ni igitekerezo cyiza ni igitekerezo cyawe Bwana Rwakateobare uranimva
ndakumva
ndagushimiye rwose umwanya wafashe n'umwanya watanze kujya gukina ikiganiro kibe iki ni kimwe mu biganiro twagombye kujya dukeza ku banyarwanda kugira ngo abanyarwanda bihitiremo aho kugira ngo abanyarwanda bagume hariya mu rujijo baceceke bavuge bati leta ya Kigali iradushyira mu gihirahiro ntabwo tuzi ibibera muri iki gihugu cy'u Rwanda ntabwo tuzi ibibera hanze twe twagombye kujya dufata iya mbere tukaza tugakora ibiganiro nk'ibi ngibi tugafasha abanyarwanda gutekereza kabone nubwo ibyo twaba tuvuga twaba tutumvikanaho nk'abo none Rwaka nko mu gusoza ndagira ngo twegere isoza ry'iki kiganiro nko mu gusoza inyandiko yawe ni ndende nayishimye kandi narayikunze n'abanyarwanda benshi bayivugaho ibintu byinshi by'ingenzi bitandukanye nko inama wagira abanyarwanda muri kano kanya cyane cyane muri iki gihe havugwa ibitero bya FDR mu Rwanda havugwa intambara mu karere inama wagira abanyarwanda mu bunararibonye bwawe muri opozisiyo nyarwanda kugira ngo izi ngufu tuzihurize hamwe tuzibyaze umusaruro ntizidupfire ubusa abenshi bakunda kuvuga bati Kagame yo mumuhaye agahenge mumuhaye umwanya wo kwiburura akongera kwisuganya inama watugira wagira abanyarwanda muri rusange mu gihe kivugwa izi confusion za FDR n'intambara mu karere inama waduha ni nk'iyihe Bwana Rwaka
murakoze cyane Bwana Serge kuba washoboye kuduhuza n'abavandimwe bose twashoboye kuganira kandi ukaduha n'uyu mwanya wo kugira ngo ibitekerezo dufite tubigeze ku banyarwanda njye icyo nabwira abanyarwanda bose ni ukudasuzugurana ni ukumenya icyo dushaka twese kandi cyagirira abanyarwanda akamaro njye rero nsanga muri iki gihe ikibazo gikomereye abanyarwanda mu butegetsi bwa Kagame na gatiko cye icyashimbura ubwo butegetsi cyo cyaganirwaho iyo ufite ibintu bibiri biremereye hari abavuga bati ese none Kagame yavaho hakajya nk'umurusha ubugome cyangwa se ubutegetsi bugiyeho bukaba wikurusha uburiho ibyo byashoboka nabyo ni ikibazo cya risike abantu bafata ariko iyo ibintu bikomeye ureba ikiremereye akaba ari cyo ubanza nkeka ko ubu ari abanyarwanda bose mu moko yabo mu mashyaka politiki barimo bose babangamiwe n'ubutegetsi bubi buriho mu Rwanda abaturage barashonje aho kugira ngo bagahurire bakavuga ko ahubwo ngo ari uko batazi gutegura indyo ngo bityo birahari ngo ariko ntibazi kubitegura ako ni agahinda abaturage barakwa amafaranga batagira ngo najya ngo mu kigega cy'agaciro abanyarwanda twese turabazi niyo babona bajya guhingiriza ntibasimbura imfashanyo amahanga yahaga u Rwanda iyo mfashanyo ikaba arahagaze kubera ubuhubuki ubwishongozi n'ibikorwa by'ubwicanyi bikorwa n'ubutegetsi buriho mu Rwanda abanyarwanda rero babe maso bamenye ko umwanzi wabo atari umuhutu, atari umututsi, atari uwahunze, atari uwimwe, bamenye ko umwanzi ubungubu twese dufite ari ubutegetsi bubi bubi bubangamiye twese, tugomba kubanza kuvanaho, ibindi tukabiganiraho, ariko twabanje kuramira abaturage, kuko ubungubu aho bigeze nta no kwihisha. Ubungubu baragenda bagasanga abantu baturage bararyamye, bakababyusa abantu bagiye kwitoza, bagiye ku rugamba, batazi ko barwanira. Abo basirikare bava muri Congo n'abanyarwanda basiga imfubyi, basiga abapfakazi, n'abari muri gereza bapfa. Bati ubu butegetsi, iyi ngoma ni ingoma y'ibisambo, ni ingoma y'ikinyoma, ni ingoma y'abicanyi, igomba kuvaho, ibindi bibazo bikazigwa nyuma. Njye nuko mbibona, abanyarwanda bari maso bashyira ubwoba, bareke kwikanga ngo FDL, bareke kwikanga ngo Nyamwasa, ngo nibizere ko natwe tubabaye, kandi akababo kabo tugasangiye tugomba gufatanya no kukarangiza. Murakoze.
Urakoze cyane bwaka rwaka Theobald, ndagushimiye ku mwanya duhaye. Bwana Noble Marara, urakoze nawe kuza kwifatanya natwe, ibitekerezo byawe twabishimye. Ubwo abanyarwanda barafungura amaso barebe ikibanogeye. Ko mu gusoza, Noble Marara, muri iki kiganiro cy'ibitero bya FDL cyangwa ibitero byitirirwa FDL, niki wasozereza ubwira abanyarwanda?
Ikintu cya mbere, abanyarwanda barasaba gusubiza amaso inyuma bakareba ko nta munsi n'umwe hatari hariho abanyarwanda bavuga bati turasabwa guhindura ubutegetsi bubi buriho. Ibyo bikaba bivuga ko abanyarwanda, njyewe kuva naca ubwenge nkaba numva ibiriho, nasanze barwanya ubutegetsi bubi. Igihe cyose numvaga abanyarwanda barwanya ubutegetsi bubi, nanditse na mbere y'uko ubwo butegetsi bubi bubaho, bavuga ko bwariho nabwo ngo butari bwiza. Ibyo bikaba bisobanura ko u Rwanda rutarigera rugira ubutegetsi bwiza na rimwe, kuko abo numvaga bavuga ubutegetsi bwe kuri leta ya Kayibanda barabunengaga, kuri Habyarimana nayo barabunenze, na ndetse n'uyu munsi baracyabunenga. Ubwa Kagame barabunenga. Nk'uko rero Bwana Rwaka yabivugaga, ubutegetsi bubi bwakomeje kuba karande ku butaka bw'u Rwanda. Biranagaragara rero FDL ntabwo ari ikibazo ku Banyarwanda na rimwe, ahubwo n'Abanyarwanda nabo bashaka kugira ngo bongere bagire amahoro, basubire aho bakomoka. Abo Banyarwanda nibaza ko bamwe muri bo ni n'abana, bashobora no kuba baragiye ari bato cyane cyangwa se baranavukiye hanze, bagombye nabo guhindura isura, bakagaragaza icyo barwanira nk'uko mugenzi wanjye yabivugaga. Ababayoboye bakagerageza gukominiketinga n'abandi bose basobanura ibibazo biriho mu Rwanda. Ndabizi biragoye aho bari mu mashyamba kubasha gukominiketingana n'abandi, ariko bagashoboye byibuze bamwe muri bo kugerageza gushaka ubavugira akajya ahagaragara akaganira n'abandi banyapolitiki, dore ko amashyaka ni menshi. Numvise na Bwana Rwaka ngo akomoka mu byitwa CNL, ni ukuvuga abanyarwanda bose bakishyira hamwe nk'uko yavugaga ko umwanzi ari umwe, bagagira impamvu ituma barimo gushaka ko ubutegetsi bwahinduka no mu gihugu. Ndabizi ko bafite ubwoba abanyarwanda bari mu gihugu, ariko kandi ntibayobe ibibazo biriho, ariko ubwoba nibwo butugejeje muri iki gihe turimo. Yaba abantu bashirika ubwoba bakibumbatira ku mutwe umwe, bashobora kugira icyo bageraho, kuko kugeza uyu munsi ikibazo cyatumye abanyarwanda bakomeza kumera uko bameze ni ukubera igihugu kitagira amategeko ngo yubahirizwe. Igihugu umuntu wese aba afite ubutegetsi akabukoresha nk'uko ashatse. Ibaza rero ko abanyarwanda kwishyira hamwe ari cyo gishobora kuzagarura amahoro mu Rwanda, kuko ntabwo ikibazo ari umututsi, umuhutu cyangwa umutwa nk'uko Bwana Rwaka yabivuze, ahubwo ikibazo gihari nibaza ko ahanini gishobora no kuba gikomoka ku mururumbo indanini n'ibindi. Ndabizi ku Rwanda ari ruto, ariko Abanyarwanda bishyize hamwe barubamo bagasangira bikeya bafite, nta bwicanyi, nta no kwirata no gusuzugura nk'uko yabivugaga. Byose bikubaha n'amategeko, abantu bakubaha amategeko, umudendezo wagaruka mu gihugu. Murakoze.
Urakoze cyane Bwana Noble Marara, urakoze cyane Bwana Rwakateobare, namwe mwese mwatwandikiraga kuri Aditahuka. Ikiganiro cyacu rero ku bitero bya FDL mu Rwanda ndetse n'ibitero byitirirwa FDL mu Rwanda, ntabwo twabasha kumenya uvugisha ukuri cyangwa ubeshya cyangwa ukina ikinamico. Icyo twabasaba nk'Abanyarwanda ni ugufungura amaso, mukareka kuba abana, murebe kure, mushishoze, mutekereze, musubize amaso inyuma, murebe amateka y'u Rwanda aho yabava n'aho agana. Niba koko ibyo bitero byarabaye, bikaba hari ibimenyetso bigaragara, mutwandike kuri Aditahuka tubigane n'abandi Banyarwanda. Niba namwe muzi ko ari ikinamico, mubitubwire, twebwe intego yacu ni ukubibwira Abanyarwanda, umunyarwanda akihitiramo. Imwe mu ntego ya Aditahuka ni ukugira ngo twimakaze umuco wo kuvuga ukuri, kabone n'uko kuri kwabakutunenga. Ibiganiro nk'ibi ngibi mpaka rero abantu badahuje ibitekerezo turabyifuza kuri Aditahuka. Mukaza mugatanga ibitekerezo bitandukanye, ntabwo bigomba kuba muri inshuti, ntabwo bigomba kuba mwemera ngo kuri subject, ariko tukagerageza gutanga urwo ruhare. Tuzi ko urwo ruhare rutaho mu Rwanda, nta muco wa debate wo kunenga, hari umuco wo gushima kandi ushima ubutegetsi buriho. Ndabifuriza rero ibihe byiza aho muherereye, ndabifuriza ijoro ryiza ku bagiye kuryama, ndabifuriza umunsi mwiza ku barimo byuka, mugire amahirwe ndetse n'imigisha bituruka ku Mana. Hagize ufite igitekerezo kuri iki kiganiro, yakwandikira aditahuka@gmail.com maze tukamuha ibisobanuro yifuza. Mugire umunsi mwiza, mugire ijoro ryiza.
Is it our body?
Is it our body? Is it our body?
Thank you.